njagala yerekereza yeguru naka bwe yanjagala teyafaayo kyalizaalibwa munaku bambi bwe yanjagala ekibaya kyetaata kyali mu kiraalo bwe yanjagala teyafaayo kyaliyambala ttangira bwe yanjagala teyafaayo kyali kyayibwa bangi nasiba nasula enjala teyavuga ku motoka teyasimba nyumba bambe yayagala nsasulire ebbanja wanjagala
munange basasula ebbanja
nze sirina karungi konna
sirina
bire byensi sibirina nzenda tuogere Haiti ezaba Amerika sizirina babirie batuogera kuzifiga ezaba modo sizirina neta na yebe wanjagala tewabuza ntina soma chenkana waze mukama bwe wanjagala tewafayo ntina kurantianze bwe wanjagala tewabuza ntina zari kwanize kale mukama wanjagala nobikowerere bwange munnange nonfula omwana nebakomerera wasiriko nsasulire ebbanja